Get free music on mdundo.com.
Sitakufa, bali nitaishi, na mimi nitasimulia matendo ya Bwana, nami nitasimulia matendo yake, nami nitasimulia matendo ya Bwana, nami nitasimulia matendo yake.
Amen,
niambia. Sitakufa bali nitaishi,
nitaishi,
nami nitasimulia matendo ya Bwana, nami nitasimulia matendo yake.
Nitasimulia,
nitasimulia
matendo yake,
nami nitasimulia matendo yake.
Amen, niambia.
Sitakufa
nitaishi,
nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana, nami nitasimulia matendo yake,
nitasimulia,
nitasimulia.